Radio Pulpit, 657 AM.
Gulohlelo lapho sithi khona phatlalatsane ngilithatha leli thuba ekuseni kungolosihlanu ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazareth. Ngiphinde ke ngibonge ke leli thuba kubahle nhlapho ukusiboleka lona. Bahle uNkulunkulu ke aqhubeke nokukubusisa, aqhubeke futhi ke nokuhambulela imfihlakalo zezulu. Nkulunkulu akubusise. Mlaleli, sisayiphetheke indaba yethu, indaba ebalulekile yokuhlanganyela singabantwana bakaNkulunkulu, sithethelelwe izono, sikholelwa ezwini likaNkulunkulu, sishumayele uKristu owabethelwa, esimamukelile futhi enhlizweni zethu ukuba kubalulekile ukuba sihlanganyele. Kubaluleke kakhulu mlaleli. Ungakuthathi kancane. Kufana namalahle abasiwe mlaleli abanomlilo omkhulu othokozisayo futhi umlilo omuhle nje kakhulu. Wakhipha ilahle elilodwa kulamanye amalahle. Lawa amanye azoqhubeka avutha. Kepha ke leli elilodwa lizofifiyela mlaleli lize liphele ngenxa yokuthi ke lilodwa. Nawe ke mawungavumeli isimo sikukhiphe kubantwana bakaNkulunkulu. Mawungavumeli mlaleli osetshenziswa ngomubi ukuba akukhiphe ebandleni ekuhlanganyeleni nabantwana bakaNkulunkulu. Mawungavumeli isimo sakho mlaleli sikukhiphe ekuhlanganyeleni nabantwana bakaNkulunkulu. Mawungavumeli ukugxekwa abanye abantu, kungaba abangani, kungaba umndeni, kungaba abanye abazalwane, ngoba banalokho nabo phela ukuze bakukhiphe ekuhlanganyeleni nabantwana bakaNkulunkulu. Ake ngiphinde lawo mazwi, qinisela ekuhlanganyeleni nabantwana bakaNkulunkulu. Kungako izwi lenkosi lithi uSathane uyabhodla njengebhubesi, kepha ke lona ibhubesi funa lo olingamgwini. Abaziyo ke mlaleli bathi abalusayo uma behamba ehlane ebusuku baye babasa umlilo bese behlala phakathi mlaleli bakanjelwa umlilo. Ibhubesi uma libona lowo mlilo alisondeli mlaleli ngeke ukuthi lisaba umlilo. Liyabhodla. Uma libhodla, loyo ozophuma kulo mlilo noma ngaba yinkomo noma ngabe yini uzobhekana nalo ke mlaleli. Akasondeli. Ngakho ke uma ibandla liyimbumba, uSathane uma ebhodla ngaphandle, mawungaphumi mlaleli, yenza isiqiniseko sokuba ungaphumi. Qhubeka nokuhlanganyela nabantwana bakaNkulunkulu. Qhubeka nokukhonza, na uzobona umphumelo wokuhlanganyela. Masingakuyeki ukuhlanganyela. Ake sifundeke incwadi ngokulotshwa kukaJohane wokuqala. Siqala ukufunda laphana ke kuverse 1. Ngesithi ke ukwehla nayo ke mlaleli. Ifundeka kanje yona ke. Lokho okwakukhona kwasekuqaleni, esakuzwa, sakubona ngamehlo ethu, sakubheka nezandla zethu zakuphatha, okwezwi lokuphila. Lokhu kuphila kwabonakaliswa, sakubona. Siyaqinisa sinishumayeza lokho kuphila okuphakade okwakukhona kuyise kwabonakaliswa kithina. Verse 3. Lokho esikubonileyo sakuzwa sinishumayeza khona nani ukuze nani nibe nenhlanganyelo nathi. Usuyayizwa ke indaba mlaleli, ngoba izifundiso angeke uzithole uwedwa, uyozithola unabantwana bakaNkulunkulu. Zikhona izinceku ezizoletha imfundiso ebandleni. Nabaholi futhi bebandla bayahlela iinkonzo ezithize nama-conferences athize ukuze abazalwane bakheke bakhule enkosini. Manje ke wena ke uma uwedwa uyokhula kanjani? uyofunda kanjani uma udebesela ukuhlanganyela nabantwana bakaNkulunkulu ngenxa yezinkulumo abantu abayishoyo abayikhulumayo ngawe. Ngithi kuwe, mawungayeki ukuhlanganyela. Manje ke lo mlobi wale ncwadi usesho lwami uthi lokho esikubonileyo sakuzwa sinishumayeza khona nani ukuze nenze njani ningayeki ukuhlanganyela nathi. Usiyabona ukuthi inhlanganyelo iBhayibheli liyayigcizelela nalo mlobo uyagcizela ukuze nani nibe nenhlanganyelo nathi. Uma eqhubeke lo mlobo usethi ke kepha thina sinenhlanganyelo noyise nanendodana yakhe uJesu Kristu. Manje ke wena ke uma uwedwa mlaleli usudubile enkonzweni useyinkomo edla yodwa usewumhlambo ozalusayo usuvanze uyosizeka kanjani mlaleli? Usho ukuthi uzaloku uzishumayeza wena noma ushumayeze ingane zakho noma ushumayeze inkosikazi yakho ninodwa nje ekhaya? Cha mlaleli, akuhambi kanjalo mlaleli. Inhlanganyelo ibalulekile, ungayidebeseli. Ungeze omunye umuntu akukhohlise. Kungaba umfundisi, kungaba umprofeti, kungaba ubani azokutshela ukuthi ukuhlangana kwabazalwane akubalulekile. Vala indlebe zakho emntwini onjalo. Lalela, lokho esikubonileyo sakuzwa sinishumayeza khona nani ukuze nani nibe nenhlanganyelo nabobani nathi. Kepha thina sinenhlanganyelo nobani noyise nanendodana yakhe uJesu Kristu. Verse 4. Sesiyanilobela lokho ukuze intokozo yenu iphelele. Kwabona mlaleli abazanele behlangene kumnandi kunjiya yana. Manje wena phela wena nomndeni wakho uma ninodwa. Awu, niyagwebhana khona lapho, niyathethisana khona lapho, nenza konke khona lapho. Injabulo yokuhlangana mlaleli ibalulekile. Uma uhlangane nabazalwana injabulo yobe iphuphuma, uyokhula nasenkosini nomndeni wakho futhi ke uzoqhubeka ngokunjalo ngokumkhonza uNkulunkulu. Ake sizwe ke kumahubo chapter 92 ngesithi ke ukufunda laphana kuverse 12. Sicala ukufunda laphana kuverse 12 ngesithi ukwehla nayo amahubo 92 from verse 12 to 15. Olungileyo uyahluma njengesundu, uyakhula njengomsedari eLibanoni. Olungileyo mlaleli, batshaliwe endlini kaJehova. Abenze njani abalungileyo? Batshalwe kuphi? Endlini kaJehova. Bamila emagcekeni kaNkulunkulu wethu. Nasebudaleni bayakuthela izithelo, bahlume babe luhlaza. Ukuze bashumayele ukuthi uJehova ulungile, uyidwala lam okungekho kuye ukungalungi. Abalungileyo bayatshalwa endlini kabani? KaJehova. Bamile emagcekeni kaNkulunkulu wethu. Mlaleli, tshala nawe endlini kaJehova, umkhonze. Isimo sivuma, isimo singavumi. Ngenxa yesikhathi ake simela sizoqhubeka ke mlaleli vikeliza. Akangithatha le ntambo ngiphinisele kubahle. Bahle intambo kwezakho. Baba yilapha ekhaya mlaleli.
Be doers of the word with 657 AM Sounds of Life.
For there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer request by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
Radio Pulpit's Facebook page makes you more a part of the station than ever before. Now you can give your opinion regarding our programs or even contact your favorite presenter. You can get the latest news and existing programs and communicate with other listeners. Come on, let your fingers do the talking on Radio Pulpit's Facebook page. It's interactive and dynamic. Just visit facebook.com/radiopulpit.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.